misbonakaliso ngekubone khayeni unyathele balele awunikeze isandla sakho ndibe kowakho ngitshintshe isibongo sakho ngendandatho.
I don't get it.